bila enjoy. You the one to make me happy. Umeni ways unanifanya kila napo kwenda na kufikiria. I the way kukuweza inge shoshe nyota zote zinge kuwa pande za.
Kiukweli baby umeni weza.
Kwa wengine siendi acha wabweke maungwa koko. Hawakuwezi kwele wendo kiboko. Mite anu na wamusha mamoko. Watu wanapigwa loboko. Uwa mtoto plus shoko. Urembo wako huitaji choko. Wengi wana share zako foto. Wana comment tu. Wewe natizamu unavyotaka ina city. Nahisi nikupe steli za kichina sheri. I go fight you like you Jet Li, Jet Li, Jet Li, Jet Li. I go fight you like you Bruce Lee.
Daughter Wema Rose.